Ibi mwazo libi wabwanayi Walizaji kaina ya Alisa lafuleza kwa na hiru Uga mapa na hiru Tukuna damando Ayichalo wasiliri walala Naranga ina ni mewe dilgala Nilile nazaja gazaja na maransabo Indina lolo ibo talolo bale maransabo Omu wa nilile dimeno damu wa silili walele Olisa kikaina yo Nyokunu takpona yinu Tukuna damando Anishamu wa silili walele
Magana la buchimu
go. Now, one, another, another, another.